kongeye urubu nyambabazi ulimari sumba yose abatuye kwisi bose baguhimbaze izumbi jubahiro ni jawe mana ulimari kongeye izina jawe uruiteka ingomaya wisahoraho urakomeye urumunyambaraga nugukomeye bose urumunyambabazi
Yeah, we'll see. Oh, no.